Yeah. Uno, baby.
DVD on
yeah.
This one.
Yeah. Mimi nashukuru kwa yote. Blessings ende kwingi nimekwisha somo. Usiombe kile nacho saka mimi. Tombo pinzani ni kwa aliyopata ushindi. We ni mkali, mimi ni bora. Tuangalie factor zipi. Je, ni upeo? Tuangalie facts za msingi, utendaji au matokeo. Iangaliwe kazi ya gwiji. Njia ni nyingi pia, sikia kazi ya hivi inaitwa easy. Nikikutafsiria kazi rahisi, yani wapi nichelewa kukuelewesha. Mimi sio wewe na nikakuaminisha kuona paswa unielewe. Kumbuka tai sio mwewe, unifai sikudai. Usishangae sitohitaji ni wili uchelewe. Baraka aliyenileta haijawahi kuwa sifa. Nimeshachorea vingi na mjawahi iona picha. Kwa uhakika haujawahi soma fikra kakofia isiyo na macho, haujawahi kiona kichwa. So peep the definition of game, bitch. Repetition is teacher, who is teaching this lame shit? Or you're meant to speak on fame like it's niggas they hang with. I am the definition of definitive language. Sio tu lugha, akili pia kigezo, kwani sikio lililo kufa haliwezi sikia upendo. Utakunja kona zote na ujawahi fika yengo. Mimi niko mbele ya muda, nite maelezo ya kesho. Sikiza wamiujiza, bado bingwa, bado kichwa na haina kuulizia, bado hip hop na bado wiji, bado king zaidi ya kiba, na bado sishawishiki na hivyo vyo mnavyowinda. Ukimya pia ni jibu, wajibu wangu funzo, ushahiri wangu gumzo, umahiri wangu tungo, nite misingi wa yote, akili yangu nguzo, upeo nilio nao ni kufungisha vifungo. Mr. Mchambuzi pia nasikika na ujuzi, nasifika na utunzi, natisha kama fikra ya mpuzi. Oya sikia, sikiza, sikika, nite speaker ya music, nawakilisha Afrika, nite picha yenye nchi. So ask my mom, I'm the son, I'm the blessing. I am the son of a gun, I'm not the one to be testing. I am nature in its true form. You lukewarm wannabes, wanna be me, I am nothing to contest with. So feel the vibe, or feel alive in existence. Nasikia una mind, nikiwa na rhyme, I kill your style kwenye rhythm. Yeah, fear the grind, I'm here for mine when you listen, I'm consistent. Nasio kushine too, inclined to be different. More.